Oh, me love you. I love my baby.
Baby, wewe ndo imepangwa uwe my wife. Jinsi ninavyo kupenda uko ndani ya moyo. Walo nitenda kipindi kile hawapo. Mapenzi nje kuwa kama muziki, mweza konge kupako labo. Baby, hapa ndo mana na bembeleza mama. Ebu wacha utani walai mweza kongo. Gani wende, baby ni show love nawe japa mini nazo to spend it forever. Oh, 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 baby I wanna love you. Usioni kijana nalia. Oh, 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 oh. Mwanzi yonogopa baridi. Hapa, hapa, na cheni hapa nikilalie fo, fo, fo. Masiti ladha ya chapati. Follow me, umependeza. Show you what you want to me, si wazi. Wani, only one, only one, wani, paisi. Oh my wani, my wani, my wani, nole. Oh my girl, baby, hapa ndo mana na bembeleza mama. Oh, ebu wacha utani wala imoza kongo.
Na bado utamu wa sukari.